ingawa ndiyaqoka kubantu khumbuli indawo yakho iyacaca xa ungekho ndivele nokuselwa iperfume my baby would please say I do nzotshothumela malume ekhaya lakin I love you for really when I say that I need that kubufuna umdoktana ndimnedwa even now uyabona don't fuck care who you dated before you look better with me yeah that's for sure hey yeah man I'm crazy in love forever yena ngebe nizilungiselela nifuna nestep cause sasiyatshata ityawa love is at in a blue sikuthandela nale nto wenza izinto zibe possible rely on you and energy ingaba ndiyaqoka kubantu khumbuli indawo yakho iyacaca xa ungekho ndivele nokuselwa iperfume my baby would please say I do nzotshothumela malume ekhaya lakin I love you for really when I say that I need that did you know to love but honestly you doubt me ungisazokhipha ziphelele when I'm with you don't vele ngizizwe ngiphelele ungowamabebezana le nhliziyo usazoncela uyithathe and keep it safe please say safe yeah yazan understand abantu abangatsho what a boring life still on no bangayiboni Toka vibon, toka ke kundo funba yetu emilwe na tabe olia.